Sifula kojina, vijana wanasifu, wanyama wanasifu, viziwi wanasifu, walevi wanasifu. Mama nisamehe, nisamehe, mama nikutuse, nikakuita jina, nikakudhanahu, nikakugeuka. Mama ni uchungu, ni uchungu, ulinizaa injini Kenya, nikasomea injini Kenya, saina teseka injini Kenya. Mama naomba unisamehe, baba naomba unisamehe, baba naomba unisamehe. Nimekuja kukupigia magoti, aya mama, nimekuja kukuomba msamaha, aya mama, nimekuja kukupigia magoti, aya mama, nimekuja kukuomba msamaha, nimekuja kukupigia magoti, nimekuja kukuomba msamaha, nimekuja kukupigia magoti. Nimekuja kukuomba msamaha. Aya 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 aya. Aya 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 aya. Aya 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 aya. Aya 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 aya.
Sasa puni tanga hali, kwa machozi mina sali, mama yangu ni kubali, siyo shwari yangu hali. Ya dunia yalipeneza, macho na kunipoteza, nimezama na kuwaza, mama ukukuliza. Raha kungu ni mchangoma, nimepanda kushuka ngoma, hisayari nimeiso marabuka kujalie mama. Kwa nyumba ya msonga, mama yangu nilikugonga, na za shida zimeni songa kwa kumi nimengo ananga.
Nimekuja kukupigia magoti, aya mama, nimekuja kukuomba msamaha. Aya mama, nimekuja kukupigia magoti, aya mama, nimekuja kukuomba msamaha, nimekuja kukupigia magoti, nimekuja kukuomba msamaha, nimekuja kukupigia magoti, nimekuja kukuomba msamaha. Aya 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 aya.
Japo nilikosa ninakuomba msamaha, mama niwie radhi kama bado mesimama. Sina mwingine utabaki kuwa mama, ninahitaji baraka ila siyo laana. Ulinipenda mi mama, ukanivisha mi mama, ukanisomesha mi mama, nakupenda mi mama. Ulinilinda mie mama, ukanivisha mie mama, kanisomesha mie mama, nakupenda mie mama, yeah, yeah.
Nimekuja kukupigia magoti, aya mama, nimekuja kukuomba msamaha, aya nimekuja kukupigia magoti, aya mama, nimekuja kukuomba msamaha, nimekuja kukupigia magoti, nimekuja kukuomba msamaha, nimekuja kukupigia magoti, nimekuja kukuomba msamaha.